come to you, Gundam. I book you prop on this one. Chatula baby ni kwa lali wengu pana kwetu kuita mululoli binzali kama mwaneza nukulinzi kuswama mpaka kumaliri yubo nizo attractive tondo visa kusawa tondo visa atoba kuwala na bullet masasi ata kukala mkuteke kubali ino love sika zanyo tizanyo nabali na hizo kutewa zese kubali utupipato would be part of me. Chance of a would be part of me. But you don't put him on a chill. Someone you know who's there, son. But you don't put him on a chill. Someone you know who's there, son. No, no, eh. Would you be part of me? Now you say, I'll leave your gun. Samia siku na gira wala hii tuzande ya kano Manjane uwe ni a distance uja kulavika Mpuziga muziga na sose wa makanika Stilinda na mina tinja kulavika Mpunji woye kala ya mufirika Utupipato Chensa wa utupipato Kwa chiti makuli imba na chilo mela Zama njino kusesa Would be part of me.